DJ Music Promos.com.
Yeah. I got it. He let the love puffy limba. Not to be the night, to be the night. So, can I call my name? Sky Bullets in the building. It's all skinny, not to be the night. So, I got it. Be there, so. Chilling up in the lama mumma to manage though. Muja mani upe pegens. So na lava katsen in the lama shika venji mwate washko. Na kulai puta waka lama wati nimpio. Ati shari. Jimu ete wampi. Na kulai puta waka lama wati nimpio. Uko kuda abo. You do what it, do what it, OG. It just get it to be the natto. It's over the natto, yeah. The natto. Yala ba fya palomba lupo. Same blood in the lama tui pange walupo. Aka mpani kaseni iwa nichi. Kwanga loko tuanga lefe tuanga la fenichi. Imagine waka teka waka lamba wuri. Wakula iputa kumusonta pofeluri. Na ina pande fwambe umwate wampia. Na kula iputa waka lamba wandini mpia. One way to party na kwamba na na shofolo. Ni suti ni chifide ya wa ufalo. Ni pointed kush to majombo. Nishi na pagari atinja shuma jombo. Chilenga fenda na mamu matuma nichi. Timu jamani upepe genchi. Yona la wakase ninda la mashika venti mwate washiko. Na kulai uta waka la mawandine mpia. Atisari. Timu ete wampia. Na kulai puta waka lamba wandini mpia. Uko kuda abo. You do what it, do what it, OG. It just get it out to be the natto. Yeah, it's here the natto to be the natto. Deli leti chibululu ninda la matwa. Ngali la sepa mkulungana. Shika la mbashandi shamu nangana pya shaisa. Epo mwena mulu pao mumonejo shaisa. Soko nekele shamu nekele pala pene fenzi kele. Pugelelela taba kukola kale njingi. Shila tekunya shila ntuma fuji sha teulula. Shili patumba shili kutumba nishi ni mbeula. Waka la mbandimi mwaite kazeni nchito. Na mabiuzi nga ya isa ni manenji tako. Hey sofa na maproblem taya filu wapo. Mbika kwenchi tonga yalanda kutaifirwa po. Chilenga fenda na mamu matuma nichito. Jimu jamani upepe genchi. Yona la wakase ninda la mashika venti mwate washiko. Na kulai uta waka la mawandine mpia. Atishari. Jimu ete wampia. Na kulai uta waka la mawandine mpia. Uko kuda abo. You do what it, do what it, OG. He chose kiddy that's better natto. He's better natto, he's better natto. He's shimpanabo, shimpanabo. One blood. Muluba fuma American. Kindies, he's a Buffalo stance. He's chicken nigga. He's a gas kumu driver. Last city ta. Wap blow. Boost blue. She cut after she cut.
Prolific.
City white on the mixer. Kinjela bo. Opu chipa tu wo wo. Nigalu, ela papsi waya. Elonga ninduwa nishini hashtag chilungu mulu waf team sky ni sparky.
CKMusicPromos.com.